nde adama e hawa sali kongol allah nder gesa eden allah rewiɓe ɓe boɗɗiti e makko ngam o allah keniiɗo o wawata joddi e jom junubaji e ɗum fuu allah na heddi no yiɗi adama e hawa e taniraɓe makko fuu illa adama e hawa riwaka no nder gesa allah waɗaniɓe alkawal ke o nelan kisinowo nder duniyaru allah wi'i yimɓe waɗa duwaje dambuce ngam junubaji maɓɓe wakkati dambucere suɓande waɗa duware allah miccitinto alkawal ngal o waɗanno adama e awa o yaafoto gorko ma debbo gaɗɗo junuba allah jaɓata hunde wonde so wona isa ɓiɗɗo allah garanoɗo nder dewtere isa noddama jawgel allah maayannoɗo laato duware ngam duniyaru